kala buunaagsan dhamaantiin ba ku soo dhawaada wararka duuma oo maanta talaada bisha Maarso ay tahay 30 tirada dadka Australia ugu dhintay xanuunka coronavirus ayaa korortay kadib markii qof kale uu ku dhintay gobolka Tasmania golaha qaxootiga ee dalka Australia oo ugu baaqay in difaac dheeraad la siiyo dadka haysta visooyinka ku meel gaarka ah tirada dadka coronavirus uu ku dhacay gobolka Tasmania ayaa kordhay oo gaaray 2 qof taasoo guud ahaan Australia dadka ugu dhintay COVID-19 ka dhigaysa 19 qof premierka gobolka ayaa sheegay in geerida 2 qof ay digniin u tahay waqtiga adag ee soo socda iyo baahida loo qabo in dadku isilaaliyaan premier Peter Goodwin ayaa tacsi u diray qoyska ay ka geeriyoodeen 2 marxuun wuxuuna ku booriyay dadweynaha inay iska warhayaan oo ay isdifaacaan
It is a significant shift What we need to ensure is that we all
waa arrin weyn waxaan u baahanahay waa inaannu xaqiijino inaan sharciga raacno nasiib darro qofkii labaad ayaa geeriyooday fariin ayay dhammaanteen noo tahay taasoo ah in caabuqan yahay dilaa tallaabo kasta oo lagama maarmaan ah waa inaannu qaadno sharciga waa inaannu ka faa'iidaysano hal kala fogaado ayuu yiri sharciga oo la raaco nafta dadka ayaa ku badbaadaysa nafta qoyskaaga ayuu badbaadinayaa hay'adaha caafimaadka ee gobolka New South Walesna waxa ay sheegeen in coronavirus uu ka dhex dilacay dhalinyarada dalxiiska ee backpackerska loo yaqaano ee degana xaafadda xeebta ee Bondi taasoo dhalisay in la baaro dadka ay dhici karto inay qaadsiiyeen xanuunka ee aagaasi ku nool 8 qof ayaa ku dhintay gobolka New South Wales taasoo ah tirada ugu badan gobolada Australia Sarkaalka ugu sarreeya arrimaha caafimaadka gobolka New South Wales, Teresa Carey Chant, ayaa sheegtay in la kordhinayo dadka laga baaraya xanuunka si loo helo kaysaska dadka isqaadsiiyay bulshada dhexdeeda, gaar ahaan goobaha xanuunku ku badan yahay.
But we do know that there is a potential risk that other members of the community may have come in contact.
Waxaa jira qatar ah in dadka ka tirsan bulshada ay la kulmeen dhalinyaradaasi dalxiiska ee backpackerska la yiraahdo ee uu ku dhacay xanuunku. Si taxaddar ahna waxaan u kordhinaynaa dadka laga baaraya xanuunku aagaasi. Golaha qaxootiga ee Australia ayaa ka walaacsan dadka haysta fiisooyinka ku meel gaarka oo khatar ugu jira dhaqaale xumo inkastoo dawladda federaalka ay ku dhawaaqday sanduuq dhaqaale oo lagu maareynayo dhibaatooyinka ka dhashay COVID-19 golaha ayaa taageeray lacag ay dawladdu ku kabayso mushaarooyinka dadka oo loo bixiyay job keeper payment taasoo qayb ka ah $130 billion oo dollar oo loogu talagalay shaqaalaha part-time-ka kuwa permanent-ka casualiska iyo weliba sole traders-ka oo ah oo ay soo galayaan dadka tagaasida iyo ubarka wada laakiin madaxa golaha qaxootiga Paul Power ayaa ka walaacsan xaaladda dadka haysta fiisooyinka ku meel gaarka ah oo aan dalka ka bixi karin khatarna ugu jira in guryaha laga saaro aan heli karin daryeel caafimaad Mr. Power ayaa SBS News u sheegay in magangelyadoonka iyo dadka haysta fiisooyinka ku meel gaarka ay dhaqaale xume soo wajahday.
Coronavirus does not discriminate on the basis of people's citizenship or visa status. Anybody living in our community is potentially
Coronavirus ku uma kala saaro dadka mid muwaadina ama nooc fiiso ee qofku haysto. Qof kasta oo bulshadeena ka mid ah ku dhici kara caabuq danteena ayaana kulligeen ku jirta inaannu hubino in qof kasta oo bulshada ka tirsan la difaaco oo markaasi waxa uu u baahan yahay la siiyo 1 million oo qalabka dadka looga baaro xanuunka COVID-19 iyo qalabka ay gashadaan shaqaalaha caafimaadka ayaa la geeyay magaalada Madrid ee dalka Spain si looga caawiyo maaraynta faafidda xanuunka ee dalkaasi Spain ayaa noqotay dalka saddexaad ee dadka ugu badan laga helay COVID-19 iyadoo ay ka badan yihiin oo kaliya dalalka Mareykanka iyo Talyaanigu waxaa ilaa iyo hadda laga helay xanuunka 85,000 oo qof ku dhawaad 15,000 kaysaska uu ku dhacay xanuunka ayaa ah shaqaalaha caafimaadka tirada guud ee dadka dhintay ayaa gaaraya in ka badan 70,000 oo qof maamulayaasha dalka Talyaaniga ayaa soo sheegay in tiradii ugu badnayd ee xanuunka ay ka soo kabsadeen wixii ka dambeeyay markuu xanuunkaasi ka dilacay waa COVID-19 ee dalkaasi waxay kaloo sheegeen inuu hoos u dhacay tirada dadka xanuunka laga helay ku dhawaad 12,000 ayaa xanuunka ugu geeriyooday dalka Talyaaniga iyadoo dalku ku jiro bandow asbuucii saddexaad si loo xakameeyo faafidda caabuqan. Dr Michael Ryan oo ka tirsan WHO ayaa sheegay in xaaladda dalka Talyaanigu ay soo hagaagayso, laakiin dalalka oo dhan looga baahan yahay inay ka wada shaqeeyaan sidii loo yareyn lahaa dadka caabuqu ku dhacayo.
The stringent measures that were put in place are now in place between 2 and 3 weeks in Italy at different levels and different places.
Talaabooyinka adag ee lagu soo rogay Talyaaniga iyo meelo kale ee adduunka labadii iyo saddexdii asbuuc ee u dambeeyey waxaanu aragnay in xaaladdu ka soo reynayso, sababtoo ah kaysaska aan maanta arkayno wuxuu ka turjumayaa wixii dhacay laba asbuuc ka hor.